mano shela kanjani mawo shela kanjena wesimano shela kanjani mawo shela ngemali wesimano shela kanjani mawo shela kanjena Wesimano shela kanjani mawo hlala ngemali wesimano shela kanjani mawo shela ngemali kodwa Maplesa, ulomla, but elegance in man. Mova, kuna maplesa, na wane mali. Ulomla, but elegance in man. Segno shuka mama, ulomla, but elegance in man. Segno shuka mama, na boba le mali. Shuka mama, ulomta baswele ganzi mama. Zegno shuka mama, na boba ne mali. Wesimano shela kanjani, mawo shela kanjena. Wesimano shela kanjani, mawo shela ngemali. Wesimano shela kanjani, mawo shela kanjena kodwa yini.
Lomuntu shela ngemali, wemali waye. Lomuntu shela ngemali.